Manza chova stretch mark, student afike pass mark. Kila mtu wanataka kitu, uta go through what it takes. Take tembeza panado, stress success, ufike place panado. Waki discover kite, before ride, brothers. Wafurisha tumbo ya mother, tulijona kwa moon. Ilika sin kwa episodes of Looney Tune. My vision impossible, ni possible. Ukidili I am, ianze na he is. Ata kilelesha kuna portal. Usi confuse kwita ala naron bobo.
Angalia kenye hawana, hawa fishe kenye wepewa na mola. Kula skuma na uma, hiyo ndio swaga. Giant ni kubwa, tunatafuta mawe ndogo. Hatuwezi hata, hiyo ndio swaga.
Ja iko in duet na joto ya duve. Anaita Coca-Cola, maziwe mechomeka ufala. Mechanic msafi, anavaa white chini ya gari. Aikubaliki top floor before ground floor. Ukifunika less ita impress vijana, haitaleta bwana. Hawana endurance, get wanaruka goods na insurance.
Kila mtu anataka taka, hey. Kila mtu anataka taka. Kwa disappoint. Call every sport. Kila mtu.
Angalia kenye hawana, hawa fishe kenye wepewa na mola. Kula skuma na uma, hiyo ndio swaga. Giant ni kubwa, tunatafuta mawe ndogo. Hatuwezi hata, hiyo ndio swaga.
We finally found everything we wanted.
Kenye hawana, hawa fishe kenye wepewa na mola. Kula skuma na uma, hiyo ndio swaga. Giant ni kubwa, tunatafuta mawe ndogo. Hatuwezi hata, hiyo ndio swaga. Angalia kenye hawana, hawa fishe kenye wepewa na mola. Kula skuma na uma, hiyo ndio swaga. Giant ni kubwa, tunatafuta mawe ndogo. Hatuwezi hata, hiyo ndio swaga.
Kila mtu anataka kitu mbuyu,
hiyo ndio swaga.
Yeah. Kunja shati,
hiyo
piga magoti, lazima upay price out.
Yeah.
Badhae mimi ndo naimba mzee.